waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Miisaaniyadda 2021 iyo 2022 waxaa gundhig u ah shaqo abuur, caawinta dadka nugul iyo dhisidda kaabayaasha dhaqaale ee dalka. Laakiin wakiilo u hadlay hay'adaha dalxiiska iyo waxbarashada sare ayaa ku doodaya in miisaaniyaddan aysan hay'adahooda sidii la rabay u caawin. Qasnaji Josh Frydenberg ayaa soo bandhigay miisaaniyaddiisa saddexaad, isagoo ku dhawaaqay balaayiin doolar oo loogu talagalay in lagu qarashgareeyo dhaqaalaha dalka oo ka soo kabanaya hoos u dhici COVID-19 uu keenay. Sanduuqa lacageeda lagu dhawaaqay ayaa kasbaday dhaliilo iyo ammaanba. Miisaaniyadda 2022 ayaa mudnaanta koowaad lagu siiyey xanaanada dadka waayeelka oo lagu bixinayo 17.7 bilyan oo dollar. Inkastoo gola matala dadka waayeelka ee Australia ay soo dhaweysay maalgelintan, Carolyn Smith oo ka tirsan urur shaqaale oo matala shaqaalaha ka shaqeeya ama la shaqeeya dadka waayeelka ayaa sheegtay inaysan ku filayn baahida jirta.
This budget is in the shadow of the Royal Commission. Shocking stories of
miisaaniyaddan waxaa lagu daboolayaa wixii ka soo baxay guddigii qaran ee loo saaray xanaanaynta dadka waayeelka oo ay ka soo baxeen sheekooyin naxdin leh oo ay ka mid yihiin in la dayacay dadka waayeelka ee Australia oo iyagu dalkan dhisay oo aan loo xanaanayn sidii ay xaqa u lahaayeen. Inkastoo miisaaniyaddu u egtahay mid lacag badan bixinaysa, ma aha mid ku filan, waana mid lala soo daahayayay tiri. Weliba iyadoo aysan jirin cid dusha kala socon doonta sida lacagtan loo qarashgareynayo si loo hubiyo in lacagtaas si mas-uuliyadda ku jirto loo bixiyo, ayay ku dartay. Nidaamka caymiska naafada qaran ee NDIS loo soo gaabiyo ayaa sidoo kale helay lacag gaaraya 13.2 bilyan oo dollar inta u dhaxaysa 2023 iyo 2024, iyadoo dadka u ololeeya dadka naafada ah ay rajaynayaan in taageerada miisaaniyaddu ay dhaliso hadal ama dood ku saabsan in nidaamkan waqtiga dheer uu sii socdo. David Moody oo ka tirsan National Disability Services ayaa SBS u sheegay in miisaaniyaddu fariin u tahay tallaabada xigta ee ku saabsan wadahadal laga yeesho mustaqbalka nidaamkan NDIS-ka.
Waxaan
runtii u aragnaa in miisaaniyaddan caawa ay tusaale u tahay in lagu dhawaaqay in labada dhinac ee siyaasadda looga baahan yahay in ay meesha ka saaraan siyaasadeynta arrintan, si mug lehna dal ahaan looga wada hadlo nidaamkan iyo sidii loo hubin lahaa inuu mustaqbalka dheer sii jiro. Qayb kale oo ka mid a miisaaniyadda ayaa ahayd in maalgelin badan lagu bixinayo arrimaha haweenka quseeya. Miisaaniyadda 2022 iyo 2023 ayaa si fiican diiradda loogu saaray horumarin dhab ah oo haweenka loo qabto, iyadoo lagu bixinayo 3.4 bilyan oo dollar oo loogu talagalay maalgelin dhanka ammaanka ah, caafimaadka, badqabka iyo dhaqaalaha haweenka, oo ay ku jiraan qarash gaara oo loo qoondeeyey xanaanaynta carruurta si kor loogu qaado ka qaybgalka haweenka ee shaqaalaha dalka. Waxaa kaloo kor loo qaadayaa sidii haweenka ay ugu dhigmi lahayd kaydka lacagaha howlgabka ee subarka loo yaqaano marka ay shaqada ka fariistaan. Laakiin Eva Sherling oo madax u ah Australian Superannuation Trustee ayaa sheegtay in miisaaniyaddu aysan eegin haweenka saboolka ah.
There is so much more that needs to be done in order to provide greater equity and to help women in particular to catch up in terms of their retirement
savings. Howl badan ayaa weli hartay in la sameeyo si sinaan loo helo, si haweenka looga caawiyo siday ragga u gaari lahaayeen marka laga hadlayo lacagaha kaydka ee u yaala dadka marka ay howlgabka noqdaan ee subarka la yiraahdo. Haweenka ayaa ah dadka ugu badan ee derbi jiifka noqda dalkan Australia, ayay tiri. Miisaaniyadda xoogaa caawimaad ah ayay siinaysaa qaar ka mid ah haweenka marka laga hadlayo kaydka howlgabka ee subarka ah. laakiin waxaan ka xumahay inaan waxba loo qaban kuwa hore u hawlgabay ama shaqada uga fariistay. Waxaa sidoo kale ka mid a kooxaha ka faa'iiday miisaaniyaddan ganacsatada yaryar oo barnaamijyo loogu talagalay lagu bixinayo $45.4 million. ganacsiyada yaryar ee ay qoysasku leeyihiin ayaa heli doona ama loo qoondeeyey baa layidhi $8 million oo ay uga soo kabsadaan COVID-19-ka, iyadoo milyan lagu bixinayo taageero dhanka xanuunada dhimirka oo la siinayo milkiilayaasha ganacsiyada yaryar. Peter Strong oo ka tirsan golaha ganacsatada yaryar wuxuu taageerayaa miisaaniyaddan.
This time there's more certainty about what's happening, about where the economy is going. We're seeing that in the announcements. They're continuing to push
that through. Markaan waxa jira hubaal ku aadan halka dhaqaaluhu u socdo, taas ayaana u jeednaa, waana wax lagu dhawaaqay, wayna sii wadayaan, ayuu yiri. Dhibka ugu weyn hadda waa dhanka shaqada, in shaqaale loo helo ganacsatada diyaarka u ah inay dad shaqaalaystaan. Waa arrin fiican in canshuur dhaafna la sameynayo, ayuu yiri. Laakiin jawaabta laga bixiyey isbeddelada cimilada ayay u badan tahay inaysan ahayn mid qancisa kooxaha u ololeeya isbeddelka cimilada iyo waxa ay doonayaan. Sidoo kale hay-adaha dalxiiska ayaa la filayaa inaysan wax badan ka helin miisaaniyadda, iyadoo xadka dibadda ee dalku weli xiran yahay oo la filayo in la furo bartamaha sanadka soo socda. Maggie Osman waa madaxa Tourism and Transport Forum, waxayna sheegtay in tallaabada dowladdu qaatay macnaheedu yahay in Australia hay-adaheeda dalxiisku ay noqonayaan kuwa aad u tira yar.
Well, this is a budget that leaves the tourism industry high and dry with nowhere to go. The only
tani waa miisaaniyad lagu qadiyay hay-adaha dalxiiska oo aan la ogeyn halka ay u ciirsan doonaan. Warka keliya ee aan ka maqlnay miisaaniyadda waa xadka inaan la furi doonin ilaa laga gaarayo bartamaha sanadka soo socda. Tani waxay ku qasbaysaa qaar badan oo ka tirsan hay-adaha dalxiiska, gaar ahaan kuwii ku tiirsanaa dadka dibadda uga iman jiray, inaanan waddo kale u bannaanayn oo aan ka ahayn inay xiraan ganacsiyadooda. Waxaa dhici doonta in shaqooyin badan la waayo, ganacsiyo badanna ay xirmaan. Dr. Omar Korshid oo ka tirsan ururka dhakhaatiirta Australia ayaa isna sheegay in inkastoo tallaalku helay $1.9 billion oo dheeraad ah oo lagu bixinayo qaybinta tallaalka dalka, haddana dalku diyaar uma noqonayo iyo in la maarayn karo xanuun kasta oo dilaaca mooyaane.
What we need to see going forward is plans for our health system into the future. We've heard that the
waxa loo baahan yahay in la sameeyo waa inaan la nimaano qorshe lagu horumarinayo nidaamkeena caafimaad ee mustaqbalka. Waxaan maqalnay in xadka Australia la furayo bartamaha 2022-ka, laakiin si taas loo sameeyo waxaan u baahanahay nidaam caafimaad oo wax ka qaban kara xanuun kasta oo dilaaca sida hargabka, maadaama COVID-19 awgiis nidaamkeena caafimaad ay dhibaato ballaaran u soo gaartay, ayuu yiri. Dhanka kalena hay-adaha waxbarashada sare ayaa dhibaato ka soo gaartay COVID-19, waxaase lacaga loo qoondeeyey oo keliya waxbarashada afka Ingiliishka ee madaxa bannaan iyo waxbarashada sare ee aan jaamacadaha gaarsiinsanayn. Zoe Ranganathan waa madaxa urur shaqaale oo ay leeyihiin ardadu, waxaana ay sheegtay in dowladdu ku guuldaraysatay inay taageerto waxbarashada.
It is an absolute kick in the guts to the university sector who are already crawling in at their.
Waa darbaaxo xun oo ku dhacday jaamacadaha oo awalba dhibaataysnaa. Waxaan aad uga soo horjeednaa $3 million oo la siinayo hay-ado gaar loo leeyahay oo koorsooyin ku bixiya online-ka. Taasi waxay dhiirigelinaysaa hay-ado tayo liita oo ardada ajaanibta ula dhaqma oo keliya sidii sacaana laga maalayo oo kale, oo macnaheedu yahay inay lacagaha un ka daldashaan. Laakiin waxaa lacaga badan lagu bixinayaa daaweynta xanuunka dhimirka. Waxaa la samayn doonaa lambar 24 saacadoodba la wici karo oo loogu talagalay dadka Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderka. Guud ahaan waxaa miisaaniyadda ku jira lacag ka badan $243 million oo kor loogu qaadayo arrimaha dhaqaale, kuwa bulsho, iyo waxbarashada dadka dalka loogu yimid.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.